xafladan oo haydii toosha shahaadooyin la kugu duunsay 4-5 bilan oo ku faa'iidaystay xirfado galanta oyo ku mideyna dharkarinta tulista harqaanka iyo cilaansaarka iyo waliba la ku qabday magaalada Tambaydhabo xarunta gobolka Bay tababarka oo dhaleeray muddo 4 bil iyo waliba iyo baradena qaybo shalka disan xirfado galanta walina qaban qaabaday dalada horumarinta xuquuqda insaanka koonfur galbeed Soomaaliya xafladda shahaadooyinka la kugu duunsay waliba ku qayb galay xilibaano ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo xubnaha ku dareeray dalada horumarinta xuquuqda insaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo bulshada qaybo shalka disan onko horeyntii waliba meelaysay hadal koomanka jeeday hanow kamidii ku qayb galayaasha xafladda iyona sheegay intii walbiin atay in 4-5 gabdhood baradan xirfada shalka disan taasini walbiin ku tara korta inigii oo helitaanka shaqooyinka
diri barbaray ku jira inay doonaan ma baahri oo san saaran ma waan baray yeeg gabadhi haa in saarti bariyay ramadaan $10 oo ka saaras marka marka rabta oo wi
yu broon ma maalada tan kana gelan may ba qayay baana inay oo nolol jiidiyo maraysan bishan oo samayn elaan dhaato haafaro ma si sala haya xalay jiir lan baay wal tan lan go gadan war barada
xildhibaan xasan arti oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba soo sheegay intuu ciidanka faraxsan yahay barnaamijkan la ku hormariyay xirfadaha bilaabta ku nool magaalada Tambaydhabo ee guud ahaan koonfur galbeed Soomaaliya
xildhibaanada ee sharafta badan oo mar walba hormoodaan ah soo wisti ma tuu dhaa hadalow kumoobad meelaha ay la raayso goobaha ganacsiga sharaf badan kumoobad siyaasadda door muuqda ka leh kumoobad nabadeenta iyo ololeenta kumoobad gabdhaha soo wisti kumoobad meelaha masaakiinta laga daryeelo xildhibaan Bashaaro ahna gudoomiyaha soo wisti meeba kalena yadiyada ma hasanta
inka dambeyntii waliba xafladda hirtay xildhibaan Bashaaro Cali Nuur oo kamid ah golaha wakiilada koonfur galbeed ana gudoomiyaha dalada horumarinta xuquuqda insaanka koonfur galbeed Soomaaliya ee dhinig iyo bilaanta walina ay tilmaantay muhiimadda ay leedahay in bilaanta la baro xirfado iyo ka shaqeysana
ilaahay ma hadlay alxamdulillaah rabbil caalamiin walaamo meel badan allah ku gaadi meel wiin allah ku gaadi geega horumarka aad aragayta ee anna dadaalkii iyo walkushaan kor leelaha laakiin nan ka maamulaha mulka Ibraahimo ee gudoomiyaha
gabdho oo geegantu wali sii kashaanay inshaallah
dalada horumarinta xuquuqda insaanka koonfur galbeed Soomaaliya horey dufcado kale iyo hanto bareen iyo ona la baray xirfado shalgidisan qaarsho iyo haddii ka shaqaysaa ayana gudaha magaalada Baydhabo.